ngithomi edanone strawberry ibhodlela lami ngifuna ukuthi ukulifaka inestami kakhudlwana lapho ke ngeke ngisahlupha uzobona nami ngizokuthatha kahle njengabanye abantwana nami ngizoba ujabulile ngikhule ngijabulile mama ngicela ungithengele i-6 pack nebhodlela